basanganira umwami wacu kandi babandi bagerezaga basanganira imisozi bibahishe
ariko twabambeje ibishura mu maraso
tuzatumbagira ikirere twibagirwa umuvumo tuzagendera ku magare y'umuriro dushaka we n'abamarayika dusorome tugendo kuri za mbuto zateganirijwe abatsinze tuzagendera ku magare y'umuriro dushaka we n'abamarayika dusorome tugendo kuri za mbuto zateganirijwe abatsinze.
Zateganirijwe abatsinze.